Wasanii vichomaji, wasanii wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya mic. Wasanii vichomaji, wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya mic. Wasanii vichomaji, wasanii wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya mic. Wasanii vichomaji, wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya mic.
Marafiki vitumbua, wenye dhiki kusumbua, msirushe mchanga, hapa tuna vitumbua. Msionyeshe mawingu, tuna rain kamvua. Yaba tu civilize, yeah. Tuko deli kama shida, wako deli bila fikra, wako deri kama bikra, wafuasa tafrija. Tuki ball wana wow, tuki roll wana wow. Yaba duka leta sembe pamoja, to die be friend. Jeez, ndiyo sisi, wanna breeze when they are missing. Lost chip, kasharudi, rhymes poka wana budi. Wanajigamba bila namna, asla tafuta partner. Study ziko so thick, kushinda pudding. Masela wako so thick, wako stupid. Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tuki roll 5 star juu ya maji. Kwaani, kwaani.
Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tuki roll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji, tupate tuki roll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tuki roll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji, tupate tuki roll 5 star juu ya maji.
Hapa kuna mambo flani, tega masio, sekutazama makalio. Ibiti flani, Nairobi Mombasani. Na kama unafinyika buda, pumzika, pumzi nakaa. Iko clear kachanga, na bado na shanga ukisha. Lewa unakaa, wako wengi madada. Dania this one club, ni kama refugee camp. Hey, kidosho please come. Unaduma chizi wote, hapa wanakaa. Maina noma kutapeli, hata sana belly. Shoji wako eri, ni abadu kama kawaida. Na civilizer, sindo mafada. So the rest of the rappers, maniga yo the sons. Na kama wezi rapper, una appetite ya hip hop. When you wanna be, choose what you wanna be. Kama wezi succeed.
Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji,
National seller neza roll more better. Better ni proper properties a go getter. Chambua miswada na janika na marifa manufa. Support ipo stronger, shiny kwenye light. Ra, onyesha meno kauna weather. Bachunga movement is reflex neza poteza. Pati regress kuza, maswala tu ni mzizi tu big up crew. Yangu jamia kimanufa ki stay true. The logic profit see magic. Uan kaka wataka nisi toge showbiz. After gata ku face this city, nilitambua neza face fuck the life real. Winners for winner, enjoy dream. Groove wheels ziki keep pace uspime. To explain aje hii real confidence. Kipo pata muna kiti positive ya kusamba siya medali.
Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, sani wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Wasani vicho majo, wenye vipaji, tupate tukiroll 5 star juu ya maji. Maji.